Edmilson.
Wagedho ama wendani chapa ilale welalisha uko ndani tangu wem squeezy mamkoba ni wengi tangu wem squeezy mamblina ni wengi tangu lolo squeezy wa mlambe ni wengi tesa joyo turi kishenzi hadai lolo ya nataka chuchu hadai kudarwa ya nataka munju free banton ya nataka buju penda yeye kwa sana majuju ilie ndani mangeus madudu.
Wacha chumela lendani, wacha chumela lendani, wacha chumela lendani, wacha chumela lendani. Ruma hazi tatipido pendanginyo, nize nyaradi nikichapa sinikifu, na mihodare niwe chapaga na finyo, na hapa naisi mademo penda fimo. Akwanza ngoje, amifika kejani, njato siya nataku tadani ya mebeba meli, na mpika luga sinajua yani ngeli, chunde siyo punde tusharuga kwenye beta. Oh Lord, oh Jesus, oh breeder, ni witwa zadi sazide na shugulika, ni wakarapa na leo nimebadilisha, na leta vibes old school kaza isa, na magizani ndo bado miuza madiva, so if I'm on it I promise na leta fifa, hiki shingoni ya msori hiki uleza, na hiki tena na tena sita kuficha.
Wacha chumela lindani, wacha chumela lindani,
Mwana mkuna jili me mkuna pele.
Doing it like no other.
Mijeta saline. Mwana mkuna jili me mkuna pele. Mijeta saline kucheze ya nanyele.
Mwazaka mapenze menizidia. Kini achanta kufanta ningini.
Fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Mimi ni fundi mwenye slow motion, matendo yangu slow but kwenye motion. Yeah, yeah.
Mama ni take, yeah, ni take, yeah, ni take. Yeah, una security, baka
mapepo zangu zina vaporate. Hapo juu baby vaporate, mwenza kuchili nifanye kama ground shaker.
Ebwana mkunaji limemkuta pele, michezo Selina kucheze ana nywele.
Wa bebe, skilo. bebe wasikia. Wa bebe, suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri ya mevai. Kweli nini uko high, piga mushu kue high. Ukiweza tuwa kutu uzira. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji high dine, takukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high kwa vuva na rai.
Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai.
Yeah, everybody get turned up all the way. The Hype Master.
Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Wena kuna moshi kuna jambo. Select the sound it ni msunde kando. Ni mchanga nyorambo kanambo. Resusciting ting tonight. Leo niko wako hadi sunrise. Watoto fine, fine body fine. Ongeza tempo kiyo no panga. Already upon the scene before you realize. It's a wiki day. Usicheze na fire tena wiki day. Harogway like fire. Every day tunachenge empire. Empire na siya ma vampire.
Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono. Waka waka stylo. Waka waka stylo. What a wicked stylo. Ukivunja bega peperusha na mkono.
Do it for love, me no do it for money. Moto tunawache tukiwapa burudani. Mnaipata kwa ndane.
Ah, walking time, never waste my time. You're rocking with a Kenyan King Kong, eh, eh. It's a dancehall time. Girl, them sugar say them love my voice, eh. You want a beautiful feeling. A wine, put your hand to the ceiling. The waka waka is killing them. In a whoa, whoa,
whoa. Keep calm, we are now live.
Buruburu Hamza ina kou hasla na saka mkwanja sina do. Ina baki tuni smoke ya dash na ina blow. Choking my core, feeling the thrill deep down in my core. I'ma keep it real, don't know why figures keep on knocking my door. Or do you wanna miss now, let me shine a hardcore.
These streets we got there, give them another ghetto under. Stim stim zip under, give them another ghetto under.
Chambali kitumbua, wasijeweka michanga. Tena waka anza kukusumbua.
kesho kawa dada. If you never see you no go sleep oh. I saw to go the body nice. Inapenda nikone kila siku. Asubuhi jana paka night. If you never see you no go sleep oh. I saw to go the body nice. Inapenda nikone kila siku. Show me what you got. Show me what you got.
Matia, 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 Matia.
Show me what you got.
Say Matia, 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 Matia.
Show me what you got.
Baby, baby, oh. Yeah, me I love this. Me I know the kiss, I know the terror. Me I know the drink come dry. Now I take Uber from your side. Body they do me like say I billion, 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 billion. Making my money in billion, 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 billion. Need to give you love in gallons, oh. Plenty, 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 plenty. Plenty guys they follow me, oh. This your love, he gets me, gets me. He gets me like he meant to feed you.
If you never see you, no go sleep, oh.
Chaka,
I saw to go your body nice. Unapenda ni kone kila siku.
Chaka,
asubuhi jana paka night. If you never see you, no go sleep, oh. I saw to go your body nice. Unapenda ni kone kila siku.
Show me what you got.
Your favorite song is back to back.
Show me what you got.
Can never turn the lights. I know you love me, and the love is true. And the feet say me. Oh yeah, hey, hey, you're the one I love. One and I know, hey, hey, the one I want. I want them to know,
baby, hey, hey, oh,
you're the one I love. Hey, hey, the one I want. I saw one baby, one for your one baby. Drop it down, baby. Show me you want to see a little chocolate, mama. I saw one baby.
You should get to
drop it down, baby.
You should get to
show me I want to see. A little kupa mama. Yeah, Benzi ni shere, Benzi pia vita. Tukombane patanyo siri yetu ya ndani. Eh, aga na pumi stare.
So cool when you're salt in your roll. Mususu, ya sorondomboro. Na bandole tula buku, twa peluzi baka tumoro. Mambo iko uku, benzi twa lila kwa soro. Anipelekesha, msobe msobe. Kama fuso la panda mlima. Nilivyo fundi kuchelewesha. Kobe kobe. Simpidu sko nzima nzima. Mukoroge sumu mume. Mwenye vijiba vya roo. Yata watoka mapunye. Mumwe kwa shako. Tena wavimbe na wanune. Ishakuwa yako. Itafune hii mumune. Ifike kunako. Oh baby. Kushika kiuno tam, kiku chum chum tam, nikiku kumbatia tam korea. Benzi letu baby tam, yani paka kisogoni tam, tararara tam, tam korea. Baby, ufanye wazi wazi watu one. Picha weka dipi, na makopa kopa kapsheni.
Baby, walokosa kazi wanongoni, wapandishe vipi, wapumue kwa oksijeni. Waambie vimberumberu sio penzi la mashaka, tushasoma dua kusitirika kwa wenye macho ya mpaka. Waambie mimi beberu sijogola pasaka, wanajisumbua kukunjandita watazeka haraka. Stili waya ananisugua, hanaga mbaya lazizi, tena fundi mwaya kazi anaijua, haijawahi kukwaya yani kithi. Mkoroge sumu mwenye nye vijiba vya roho, yata watoka mapunye mumwe kwa shako, tena wavime na wanune isha kuwa yako, itafune imu mwenye ifike kunako. Oh baby, kushika kiuno kikuchumchum, nikikukumbatia tamkolea enzi letu baby, yani paka kisogoni tararara tamkolea.
Na kitu kabia na kudikia toko fuko na dadi mekwibia, yeah. Masho mi upiga kwa mamita, na bado njiwa semu na pewa gama mia, yeah. Akigabu mia don't do this, sawa basi sini judge, yeah. Chaki yangi mamzinga mi ukambash na mademu anaringa, yeah. Mia don't do my ratchet, mia don't do my sachet, na kitu pambao tunapija na yeye tunafuka na yeye, mia don't waste time,
yeah. Don't know what you want from me,
meganda misuli anakanda, yeah. Ndiyo king pande hii Wakanda, Karibia dada hakunaga blanda,
hey.
Ngozi laini rangi meshika, macho nazo zinanchizisha, nikikuona jamu inachemka, nisipo kuona pia inachemka. Usheze mbali weni wangu, mtoto geti kali karibu kwangu. Mwili yako nependa hivyo, nywele zako nazipenda hivyo, mapua kubwa naipenda hivyo, haga pia naipenda hivyo. Mwambia kizungu wacha kabisa, sitaribu kuplit utatisha, niko na wewe bampa tu bampa, kinasha kichangu tendo.
Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, you're my African woman. Ziggy Ziggy Zaga, I'm in love sitorudi nyuma. Ziggy Ziggy Zaga, I'm in love koko nimekwama.
Baby go gaga, nishike kidogo tena na swaga. Baby go gaga, nipe kwa mpigo vile naitaka. Kila siku kwa tu holiday, toka Monday to Monday. Unataka peremende, nitakupa na tende.
Napenda yo style yako, na uzuri wako. Ndani uko moto moto, unanijaza joto.
Shuka chini chini mina penda. Oh, mina penda. Let me be your defender.
Za, ziggy ziggy zaga.
Make me your defender.
Ziggy ziggy zaga.
Make me your defender.
Kitu gani ziggy zaga.
You're my African woman.
Za, ziggy ziggy zaga.
You're my African woman. Hey. Abba.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren. Na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijabeba kama pambo. Akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, chaji na fulu bando. Ukileta, so unawekwa kando. Na maseke ukitete, muulize. Ila kama mapepe, tulize. Sema na kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mvua wacha inyeshe. Sema na wade se utawawa bure sijalala, nimeficha tumakucha huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachiwa buchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama pochi limechanika, speaker zina kita, mbona pata chimbika leo. Yeah, yeah.
Now hear this.
Take a picture, tunakikisha leo.
Now hear this.
Leo.
Hey, Mr. Leo. Leverman. Man a bad man. Leo. A night boy.
Yeah. Pira kati. Nimeondoka kidogo na vagarati.
Utanichoma. Take it slow baby. Kunajua kunyembuwa shakusoma. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili kizani eh. Wendo moja tu sukari. Tukiwa wawili kizani. Lubudu yamenifika maji yapo kwa shingo. Furugu mechika mangoma mdundiko. Sioni noma nikikwanga tabingo. Funga kibindo ube.
Hakuna kulala, kesha nutamu wa banana. All night tukipambana. Wendo unaniezaga. Baby hakuna kulala, kesha nutamu wa banana. All night tukipambana. Mindo nakwezaga.
Sama tuendele mbele kwa mbele. Ngome no gere. Again, again, again.
Ooh yeah. I hear your body calling now. And I boy, I wanna give you something.
Amira sasa ndo umefika. Kiuno yondo sister. Anjo ni kupe kadhalika. Usiku waniita.
I like the way you lick your lips. Touching me with your finger. Your goodie food in it. Tamu avocado ndani ya kachumbari. Ni testi, misita kuwesti. Mwendo wangu kasi kasi yeah. Tena sina breki.
Hakuna kulala, kesha mutamu wa banana. All night tukipambana.
Mwendo ndani ya zaga.
Baby
hakuna kulala, kesha mutamu.
Your love. Girl, I don't give you all I got, but it's not enough for you. Say you fire me, got a part of you. Now I be say I don't be getting enough of you. Yeah, waiting be done, nothing I can do for my baby. Anytime when you need me, come to me, my shawty, my shawty, oh yeah. baby, what you need that? Nothing I can do for my baby, my shari, yo, deke, my baby, baby,
say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. What you need that? Nothing I can't do for my baby anytime when you need me come to me, my shawty, yeah. What you need that? Nothing I can't do for my baby, my shawty, yo, deke, my baby,
what you wanna do, girl, where you wanna go? Cause anywhere you go, girl, I go follow, go. Cause I like the way you back it up, the way you go down low. And there's a reason they be hating on you, what? Baby, you the baddest. Step on the dance floor and show you madness. I'll be your king, you be my real earnest. Shut up at the girl, damn, you are the flyest.
Baby, say you there for me. As I there for you. Baby, say you there for me. As I there for you. Oh, no.
Ukitembea unanita, you're my lifetime sugar. Kama unaninogesha, songa nishike kiuno, bila nivunje ungo, nitumie mate kwa shimo. Chezo wache maringo, burudani kipango, ujuzo nao nipemo. Mama Amina Fatuma ho, unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza ni bebe juju.
One time dash to the lingo, two times azonto, three times shake your bang bang. Body dance shaku alingo.
Baby cheza na wimbo.
Kila bad man kwenye singo.
Baby ni pera.
Body dance shaku alingo.
Unavyonyonga da. Kila bad man mina kufaga. Natamani sana mikukupara. Natamani kukua. Girl, you drive me crazy. Unavyocheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upate mpini. Girl, you drive me crazy. Unavyocheza chini. Kiuno chako kama feni. Songa upate mpini.
Mama Amina Fatuma ho. Unanibeba mijuju. Nataka sana kushika mo, ongeza ni bebe juju.
One time dance to the limbo, two times azonto, three times shake a bang bang. Body dance shaku alingo.
Baby cheza na wimbo. Kila bad man kwenye singo.
Classic.